Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri. Gutozwa kw'abigishwa 12. Kugira ngo umurimo we ukomeze ukorwe, Kristo ntiyahisemo ubwenge cyangwa uburyoza bw'abari bagize urukiko rukuru rw'Abayahudi cyangwa ngo yite ku bubasha bwa Roma. Yesu yirengagije abigisha b'Abayahudi bigize intungane, maze ahitamo abagabo bicishije bugufi batigeze biga kugira ngo bamamaze ukuri kwagombaga kunyeganyeza isi. Yafashe umugambi wo gutoza abo bagabo no kubigisha nk'abayobozi b'itorero rye. Nabo bagombaga kwigisha abandi maze bakabohereza bajyanye inkuru y'ubutumwa bwiza. Kugira ngo bazagere ku musaruro mwiza mu murimo wabo, bagombaga guhabwa imbaraga ya Mwuka Muziranenge. Ntabwo ubutumwa bwiza bwari kwamamazwa n'imbaraga cyangwa ubwenge bya kimuntu, ahubwo bwari kwamamazwa n'imbaraga y'Imana. Abigishwa bamaze imyaka 3 n'igice batozwa n'umwigisha uruta abandi wabaye ku isi. Mu gushyigikirana no kubana mu buryo bwihariye, Kristo yabatoje gukora umurimo we. Buri munsi bagendanaga kandi bakaganira na Kristo, bakumva uko yakomezaga barushye n'abaremerewe ndetse bakabona ukwigaragaza kw'imbaraga ze ku barwayi n'imbabare. Rimwe na rimwe yicaranaga nabo mu ibanga ry'umusozi akabigisha, ubundi babaga bari ku nkengero y'inyanja cyangwa bagenda mu nzira, maze akabahishurira ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Aho ariho hose, imitima yabaga yiteguye kwakira ubutumwa mvajuru, yababwiraga ukuri kw'inzira y'agakiza. Ntiyigeze ategeka abigishwa gukora iki cyangwa kiriya, ahubwo yaravuze ati, munkurikire. Mu ngendo ze ari mu cyaro cyangwa mu mijyi, yajyanaga nabo kugira ngo barebe uko yigisha abantu. Bajyanaga nawe aho yajyaga hose. Basangiraga ibyo kurya bye byoroheje, kandi nk'uko nawe byamugendekeraga, rimwe na rimwe barasonzaga, kandi akenshi bakaba bananiwe. Ari mu mihanda yuzuye abantu, ku nkengero z'ikiyaga no mu butayu, babaga bari hamwe nawe. Mu buzima bwose yanyuragamo, baramurebaga. Igihe cyo gutoranya 12 nibwo hatewe intambwe y'ikubitiro muri gahunda y'itorero ryagombaga gukomeza gukora umurimo nyuma y'uko Kristo agenda. Ku byerekeye itoranywa, ibyanditswe bivuga bitya biti: Bukeye azamuka umusozi, ahamagara abashaka baza aho ari, atoranyamo 12 bo kubana nawe ngo abone uko ajya batuma kubwiriza abantu ubutumwa. Mariko igice cya 3:13-14. Itegereza ibyo byabaye uko bikora ku mutima. Reba umwami w'ijuru akikijwe na 12 yari amaze gutoranya. Yari hafi kubarobanurira gukora umurimo wabo. Akoresheje abanyantege nke kandi binyuze mu ijambo rye na mwuka we, yateguye kugeza agakiza kuri buri muntu wese. Imana n'abamarayika bitegereje iki gikorwa bafite ibyishimo n'umunezero. Data wa twese yari azi ko umucyo wo mu ijuru wari kuzamurika uturuka kuri bariya bagabo, kandi ko igihe bari guhamya umwana we, amagambo yabo yari kuzumvikana ava ku gisekuru kimwe ajya ku kindi kugeza ku mperuka y'igihe. Abigishwa bagombaga kugenda nk'abahamya ba Kristo, bakajya kubwira abatuye isi ibyo bamubonanye n'ibyo bamwumvanye. Uretse umurimo Kristo yakoze ubwe, inshingano yabo yari iy'agaciro kanini umuntu yigeze ahamagarirwa gukora. Kugira ngo abantu bakizwe, abigishwa bagombaga gukorana n'Imana. Nk'uko mu isezerano rya kera ishyanga ry'Abisirayeli ryari rihagarariwe n'abakurambere 12, ni nako intumwa 12 zahagarariye itorero ryamamaza ubutumwa bwiza. Mu gihe cy'umurimo wo ku isi, Kristo yatangiye gusenya urukuta rwatandukanyaga Abayahudi n'abanyamahanga, anatangira kubwiriza agakiza kunyoko muntu yose. Nubwo yari umuyahudi, yasabanaga n'abasamariya, maze ahindura ubusa imigenzo ya gifarisayo y'Abayahudi yerekeranye n'ubu bwoko bw'insuzugurwa. Yararaga mu mazu y'abasamariya, bagasangira kandi akigishiriza mu mihanda yabo. Umukiza yashakaga kubwira abigishwa be ukuri kujyanye no gusenya urukuta rwatandukanyaga Abisirayeli n'andi mahanga. Uko kuri kuvuga ko abanyamahanga bagomba kuba abaraganwa n'Abayahudi, kandi bagahishwa n'ubutumwa bwiza kuzaraganwa n'Abayahudi ibyasezeranyijwe muri Kristo Yesu. Abefeso igice cya 2:14-3:6. Uku kuri kwagaragajwe mu buryo bumwe igihe umukiza yagororeraga ukwizera k'umuyobozi w'abasirikari ijana i Kapernawumu, ndetse n'igihe yabwirije ubutumwa bwiza abaturage b'i Sukara. Uku kuri kandi kongeye kuvugwa igihe yasuraga i Foyinike ubwo yakizaga umukobwa w'umugore w'umunyakananikazi. Ibi byose byafashije abigishwa gusobanukirwa ko mu bo abantu benshi bafataga nk'abadakwiriye agakiza harimo abasogongeye umucyo w'ukuri. Kristo rero yashakaga kwigisha abigishwa ukuri yuko mu bwami bw'Imana nta mipaka, amoko cyangwa ubusumbane, ahubwo ko bagombaga kujya mu mahanga yose bayashyiriye ubutumwa bw'urukundo rw'Umukiza. Nyamara bidatinze baje gusobanukirwa mu buryo bwuzuye ko Imana yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye kugira ngo bashake Imana, ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 26 n'uwa 27. Muri aba bigishwa ba mbere hagaragaye itandukaniro rigaragara. Bagombaga kwigisha isi kandi bari bafite imico itandukanye cyane. Kugira ngo basoze neza inshingano bahamagariwe, aba bagabo bari batandukanye mu mico n'ingeso zo mu mibereho, bari bakeneye guhuza intekerezo n'ibikorwa. Ubu bumwe nibwo Kristo yaharaniraga kubagezaho. Yashakaga ko baba umwe nawe. Umutwaro w'ibyo yashakaga kubakorera ugaragarira mu isengesho rye asaba se agira ati: ngo bose babe umwe nk'uko uri muri jye Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe muri twe, ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye. Jyewe mbe muri bo, nawe ube muri jye, ngo babe umwe rwose, ngo abisi bamenye ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. Yohana igice cya 17 umurongo wa 21 n'uwa 23. Isengesho rye rya buri gihe nuko yasabiraga kwereshwa ukuri kandi yasenganaga kwizera, azi neza ko itangazo ry'ushobora byose ryari ryaratanzwe mbere y'uko isi iremwa. Yari azi ko ubutumwa bwiza buzigishwa amahanga yose ngo buyabere ubuhamya. Yari azi neza ko ukuri kwambaye ubushobozi bwose bwa Mwuka Muziranenge kuzatsinda mu rugamba rwo kurwanya ikibi, kandi ko umunsi umwe inkota yandujwe n'amaraso izazungurizwa hejuru y'abayoboke be bishimira intsinzi. Igihe umurimo wa Kristo ku isi wari hafi kurangira, maze akabona ko mu gihe gito agiye gusiga abigishwa be bagakomeza gukora umurimo batari hamwe nawe, yashatse ukuntu yabakomeza n'uko yabategurira kuzifata mu gihe cyari kigiye gukurikiraho. Ntiyigeze ababeshya ngo abahe ibyiringiro bidafite ishingiro. Yababwiye ibyagombaga kubaho nk'usoma igitabo kibumbuye. Yari azi ko ari hafi gutandukana nabo, abasize nk'intama hagati y'amasega. Yari azi ko bazatotezwa bakazirukanwa mu nsengero ndetse bakajugunywa mu nzu z'imbohe. Yari azi ko bamwe bazicwa bahorwa kumuhamya nka Mesiya, kandi ikintu cyose kirebana n'ibi yarakibabwiye. Mu kubabwira ko hazaza habo yaraberuriye kugira ngo mu bigeragezo byari imbere yabo bazibuke amagambo ye, maze bashikame mu kumwizera nk'umucunguzi. Yanababwiye amagambo y'ibyiringiro no kubatera ubutwari. Nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi. Iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Yohana igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Naje mu isi ku bwanyu kandi nimwe nakoreraga, ningenda nzakomeza kubakorera mbyitayeho. Nazanywe mu isi no kubihishurira kugira ngo mwizere. Ngiye kubavuganira kwa Data ari nawe so. Nukuri nukuri ndababwira yuko unyizera, imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Yohana igice cya 14 umurongo wa 12. Avuga ibi ntabwo Yesu yavugaga ko abigishwa bazakora ibirenze ibyo yakoze, ahubwo yavugaga ko umurimo wabo uzagera kuri benshi kurushuwe. Ntiyavugaga ku gukora ibitangaza gusa, ahubwo yavugaga ku byari kuzabaho byose biyobowe na Mwuka Muziranenge. Yaravuze ati: umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data, niwe mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya kandi namwe mumpamya, kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Yohana igice cya 15 umurongo wa 26 n'uwa 27. Aya magambo yasohoye mu buryo butangaje. Nyuma yo kumanuka kwa Mwuka Muziranenge, abigishwa bujujwe urukundo bamukunda ndetse nabo yapfiriye, ku buryo amagambo bavugaga n'amasengesho yabo byoroshyaga imitima y'abantu. Bavuganye imbaraga ya Mwuka Muziranenge, kandi kubw'iyo mbaraga abantu benshi biyeguriye Imana. Nk'abahagarariye Kristo, intumwa zagombaga gushyira urwibutso ruhamye ku isi. Kuba bari abagabo bicishije bugufi ntabwo byatumye ijambo ryabo rigira imbaraga nke, ahubwo byarazongereye, kuko ibitekerezo by'ababategaga amatwi byari gukurwa ku bigishwa bikerekezwa ku Mukiza wari ugikorana nabo nubwo batamurebaga. Ukwigisha gutangaje kw'intumwa, amagambo yabo yuzuye ubutwari n'ibyiringiro, byagombaga guhamiriza abantu bose ko badakoreshwa n'imbaraga yabo ubwabo, ko ahubwo bakoreshwa n'imbaraga ya Kristo. Mu kwicisha bugufi kwabo, bari kwamamaza uwo Abayahudi babambye ku musaraba, yari umwami w'ubugingo, umwana w'Imana nzima, kandi ko ari mu izina rye bakora imirimo yakoraga. Mu kiganiro cyo gusezera yagiranye n'abigishwa be mu ijoro ribanziriza kubambwa, ntabwo Umukiza yakomoje ku mibabaro yari yarihanganiye niyo yari agiye guhura nayo. Ntabwo yigeze avuga ku gukozwa isoni yari agiye guhura nako, ahubwo yashatse kubabwira ibyajyaga gukomeza ukwizera kwabo, abayobora ku gutegereza ibyishimo bitegereje umunesha. Yanejejwe n'uko yari kuzakorera abayoboke be ibirenze ibyo yari yarasezeranye, kandi ko muri we hari kuzasohoka urukundo n'impuhwe byoza urusengero rw'imitima, maze bigatuma abantu bahinduka nkawe mu mico. Yanejejwe kandi n'uko ukuri kwe kwambaye imbaraga ya Mwuka kwari kuzakomeza kugenda gutsinda. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mu isi mugira umubabaro, ariko ni muhumure nanesheje isi. Yohani igice cya 16 umurongo wa 33. Kristo ntiyigeze atsindwa cyangwa ngo acike intege, kandi abigishwa be bagombaga kwerekana ukwizera nk'uko. Bagombaga gukora nk'uko yakoze, akaba ari we bakomoraho imbaraga. Nubwo inzira yabo yari gufungwa n'ibisa n'ibibagaragariza ko umurimo wabo udashoboka, nyamara kubw'ubuntu bw'Imana bagombaga kujya mbere nta kibihebesha kandi bafite ibyiringiro byose. Kristo yari yararangije umurimo yari yarahawe gukora. Yari yaramaze guteganyiriza hamwe abagombaga gukomeza gukora umurimo we mu bantu. Kandi ibyanjye byose ni ibyawe. N'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Njye sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, naho njye ndaza kuri wowe. Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo ngo bose babe umwe nk'uko uri muri jye Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye. Nanjye mbahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Jyewe mbe muri bo, nawe ube muri njye, ngo babe umwe rwose, ngo abisi bamenye ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. Yohani igice cya 17 umurongo wa 10 kugeza ku wa 11, na Yohani igice cya 17 umurongo wa 20 kugeza ku wa 23.